na tunde we choga na maso ye wega teke dolaba. Tabu tengendo nga mukwano sikulaba. Ama guru tega koa kuwanga ye wega teke topata. Sinyumirwa na mukwano sikulaba amazima ze seyagala na mukwano sikulaba. Mukwano kokwansika sikada oluna kukalunyu merutyanga sina kulaba mukwano nze sinyumirwa omuliro kakutete kutyanga sibugumuli omubiri gonze sinyumirwa amazima ze sinyumirwa na mukwano sikulaba amazima ze seyagara na mukwano sikulaba. I really love you. I really love you.